가서
Ilikuwa ende home, she's not boarding. Ana Johnny big deal, bad boy landing. Asubuhi ajafika baby girl a morning. Ana sakanya hewa baby girl a yawning. Nika adisika na jo kuchora saba. Kapisika na jo kupika saba. Tanjugu na kadisi na maganda. Ajakisika juma na kasuku ni makanga. Ana nita na sikam, ana gyoka na sitan. Pepeta na sifan, inatafuta sifa. Kasa puntu mapinga, unalipisa mapinga. Vitu zangu refu ndo na kipio distance.
Ana cheza karate,
I don't care.
Ana number za mandata,
I don't care.
Washeji zaiko mepinda,
I don't care.
Amie man,
I don't care.
Shuri shikata fullo designer, hey. Juu mpaka chini designer, hey. Unaanza kumuogopa kiaina, hey. Tayari nimesha data kiaina, hey. Baby girl macho pima unawinda. Baby girl minataka kushinda. Nasikia kuna wanga unawinda,
oh, yeah.
Dance floor toilet kila winga,
oh, yeah.
Wiggity wiggity body you pati hada. Mina jitoa fahamu wata ni mada. Sande kicheka kanata na kwara namba. Nasema napenda kuimba imejibamba, hey. Yaka vuta kwenye ndinga,
yeah.
Kecho za kujiiba,
yeah.
Usta unanirinda,
yeah.
Wakileta kwere na kafundisha kuimba, hey. Anacheza karate,
I don't care.
Ana namba za mandata,
I don't care.
Washeji zaiko mpinda,
I don't care.
Na mie man,
I don't care.
Wanaposema sijali, nikidume rijali. Na misuli atari, na wawasha kanari.
Kifupi na wapegeta pegeta wana nini. Na kisha na waongesha ongesha tukwa nini. Na bado nina bengwa swaga za unga limi. Na bado niko moto sijui na bowa lini.
Komibuda na hulio wangu muda. Sina time na wakuda. Wanakunja, wanatunda, wametunda. Mara wanasema kana piga jim. Sura chachu kama kamera mbandim. Kusoma kajuu ya kanae jim. Napata vijambo jambo na vituwa jim.
One dance before you go back to your boyfriend.
One dance.
Can I get a one dance before you go back to your boyfriend?
One dance.
Anacheza karate,
I don't care.
Ana namba za mandata,
I don't care.
Washikaji zaiko mepinda,
I don't care.
Amie man,
I don't care.
It's on my dome, the beat.